Najua mwenzio wazi nilikupenda, ukuweka tanukta, wala ukukumbuka mazuri nilotenda kwako. Kwa yote niliofanya yale, mimi nikiwaza unafanya sile. Leo menigeuza wakale, ndoto yako kushima dale. Ukaona upuzi, ukajawa na miruzi ya machizi, ila wewe nikacha makuzi, nisake mchuzi. Ukaona upuzi, yani wewe. Najiuliza mengi sana, hivi una nini wewe? Au kisa na kupenda sana, ndo maana wewe mbele na maneno na nuko mtani, na unanijikaze eti mikilema ile buto kitandani, pigo za kize. Everything that you say we do. Solo, na kumbea mema. Solo, na familia njema. Solo, kwa dati nasema. Everything that you say we do. Baby, na kumbea mema. Mumivu ya kutenwa ni mabaya ya sikia kwa mwenzio. Ulichofanya kwangu ni kibaya, moyo unanienda gambio. Ulitaka mini wekiwete, kwa pressure ni anguke walibebe. Nishi kwa majonzi na maseke, fora yangu nisipate kwingine. Kupenda mikwingine na ugopa, kukupokea weli kuwakosa. Sasa nafsi na nisuta. Kupenda mikwingine na ugopa, kukupokea weli. Sasa nafsi na nisuta. Ila nitazoea mi, kwa nguvu za manani. Ila nitazoea mi, kwa nguvu za manani. Oh, solo, na kumbea mema. Solo, na familia njema. Solo, kwa dhati nasema. Everything that you say with you. Stay with you. Solo, na kumbea mema. Solo, na familia njema. Solo, kwa dhati nasema. Everything that you say with you. Solo, na kumbea mema. Solo, na familia njema. Solo, kwa dhati nasema. Everything that you say with you.
Mola bariki everything the way you do. Kilo fanyalo lipo ndema migado. Nasitofuta mami yako we tatu. Sina yana.